genius on the
international game.
That himself.com.
Bora, sija kamilisha karia. Baba fundi ujenzi, fundi memjaria. Emora ya karma, nijarie riski zisi kwa me. Isu, emora ya karma. Kwenye hii dunia, nimezaliwa kidume tu. Nipambane, nipambane, nikamilishe karia. Yalitokea mwaka jana, Dar es Salaam Mboko kituo chama. Nilikuwa na msichana, yo msichana na yalipendwa na mama. Alinifanyia vibweka, nikajisahau nikagombana na wazazi wangu. Majirani walinicheka, sio ndugu rafiki mpaka jamaa zangu. Kapita mungwana, alinionea huruma sana. Bila kujali ninavyonekana vibaya, akanizalia na mwana. Yani katoto ni kazuri sana, uzuri amefanana na mama vibaya. Basi baby calm down, nipate kinyama changu. Baby I'm so sorry. Hold me, touch me every time. I was ghetto, yo, aya.
Kuwango makali kutoka kwa DutchMsafi.com.